sako weyalinga agenda kuntonda teya papa ngabanji webalowoza mu kifaananyi kye mweyantondera ekitegeeza mufaanana abayiyayiya ebyokunfeebya nze mbasaasira kubanga tebamanyi byeboogera omuwendo gwange guli mwoyo yantonda ate mwebaza olw'ekyo kye yanfuula si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange oluvannyuma lwa byonna alintwaleka si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange oluvannyuma lwa byonna alintwaleka Olaba sibu wampu oba sayisi neta leka kutuma manya agafebya kyendi omuzungu mutukavu ebirala nk'ebyo nabiyitako kati siri walayisi wandireketa operimba onyoma otya Yesu bwe yagula omusaayi gwe kyokka naawe yakufiirira lwakuba tokimanyi ekyo kitalo wandinegaseko mazima ne twebaze yatwagala si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange oluvannyuma lwa byonna alintwaleka si mu butanwa si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange Yesu oluvannyuma lwa byonna alintwaleka Jangu tuyimbo buwanguzi tomala bute Yesu alikumpyo kuno nababe nawe bye bakukazako bimama tuwerezo mutonzi enseno siyafe tunatero kukendeka bamwe bye bitakasa jangu tuyimbo buwanguzi tomala bute Kristo alikumpyo kuno nababe nawe bye bakukazako bimama tuwerezo mutonzi ensano si yafe tunatera okugendeka si mu butanwa si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange Yesu oluvannyuma lwa byonna alintwaleka si mu butanwa si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange oluvannyuma lwa byonna alintwaleka si mu butanwa si mu butanwa nali mu pulani si mu butanwa Katonda takola bwatyo nze kyendi lwakisa ky'oyo omulokozi wange Yesu oluvannyuma lwa byonna alintwaleka